Kolosiyan ko'en surawol ɗiɗaɓol. Imi yiɗi andon no kuwirmi naa seɗɗa gam moɗon, igam yimɓe lawdiikiya, igam fuu yimɓe ɓe meeɗaa yiikiyam gite e gite. Mi waɗu non gam ɗum sembiɗina ɓerɗe maɓɓe, nden ɓe ɓeyda yiɗindirki. Ɓe keɓa fuu barka keɓeteeɗum laawol faamu kewɗum, gam ɓe mbaawa anduki sirru Allah, waato Almasiihu e hoore makko. Kanko taw woni baawayɗo hokkukiɓe andal kewngal dow sirru ɗum. Mi wi'u on ɗum gam to goɗɗo majjina on e belɗum haala. Ko nde mi wonda e moɗon nder ɓandu, fuu inon imi nyuma dow moɗon koo ndeye. Imi nana belɗum ndenan mi habaru on njooɗo no haani njooɗoroɗon. Ino shembiɗirɗon nder hoolaaki Almasiihu. Nde on jaɓi Yeesu Almasiihu o Joomiraawo, ngaɗe ka sumpootirki e maako. No ɗaɗi lekki ngaɗirta lekki kindaro boɗɗum, shembiɗa, non onon ma ndare boɗɗum, ɓeyde sembe nder hoolaaki mo. Non no ɗum ekkitiniri on, ngaɗe ka yettuki mo koo ngele sharil. To on alu goɗɗo huutira faamu duuniyaaru ndu'u, waɗa on alol laawol goonga. Iri ɗu'um faamu walaa ko ɗum nafi, ɗum majjinay on. Naa to Almasiihu ɗum iwoyi, daga to yimɓe ɗum iwoyi, e ginni gooduɗi bawɗe nder duuniyaaru. Almasiihu iwoodi fuu ngikku e bawɗe Allah nder ɓandu maako. Nder sumpootirki e maako, jonde mooɗon wartii kewnde. Kanko woni mawɗo dow koongole ginnol e malaa'ikaajo, e koo ɗume laamu gonɗum dow e ley. Nder sumpootirki mooɗon e Almasiihu on naadaama, naa iri naaduki ki yimɓe ngaɗata, amma iri naaduki ki Almasiihu waɗata, waato o itti ngikku mooɗon giɗɗum waɗuki hakke. Gam sharel ko ɗum waɗani on baptisma, bo on uwida e Almasiihu, kadin bo on ummidinaama e makko daga mayde. No waɗi gam on koolake bawɗe Allah, umminɗomo daga mayde. Nden no on nandi e mayɓe gam hakke ɗum ngaɗɗon, kadin gam ɗum ittanaa on ngikku mooɗon giɗɗum waɗuki hakke. Amma jooni Allah hokki o yonki nder sumpootirki e Almasiihu, o yaafanake en fuu hakke meɗen. Allah woggi fuu ko woɗa ɗum ngaɗɗen, binda ɗum ɗum un nangiri en. O itti ɗum dow meɗen nde Almasiihu fiyana kuusaaje dow gaafangal. Dow gaafangal ngal o heɓi jaalorgal dow ginni e fuu bawɗe gonɗe dow e ley. O semtini ɗum e njayri. Gam non to on alu goɗɗo yowana on ko woɗa gam ko nyaamoton e ko njaroton, ko gam on ngaɗa e wongo humto diina, ko humto daraaki lewru, ko dow nyalde siwtaare, fuu fii ɗum ɗum ɗowdi fii garay ɗum ɗo o yeeso. Goonga fuu fii ɗum woni Almasiihu. E woodi woɓɓe yiɗuɓe lesnuki hoore ki fewre e mawninki malaa'ika en. To on alu ɓe njawana on, iri maɓɓe iɓe mbi'a iɓe ngi'a wahayu, iɓe ƴefta ko'e maɓɓe e meere gam nyumooji maɓɓe ɗum ɗi duuniyaaru. Iri maɓɓe njaadake ɓe shendiri e Almasiihu. Almasiihu woni bo hoore ɓandu, waato tokkuɓe mo. Jokkooɗe e raɗooji jogii ɓandu ndun, indu mawna gam Allah e mawnina ndu. On maydi e Almasiihu, jooni on ngalaa ley laamu ginni laamotooɗi duuniyaaru. Nde ɗum non gam ɗume ngaɗoton jonde bo haa jooni duuniyaaru ndu ujeyi on? Gam ɗume tokkoton dookaaji duuniyaaru biiɗi taa joga ɗu'um, taa nyaamu ɗum ton, taa meemu ɗum ɗon? Iri ɗi'i dookaaji, ɗi dookaaji fii meere, ɗi ngarta e meere gaɗa ɗi kuutiraama, gam ɗi dookaaji yimɓe tan e ekkitinol maɓɓe. Iɗi ngaɗa bo iɗi kolla no haani neɗɗo jooɗoro, gam iɗi ekkitina yimɓe ngaɗa ko saɗi, gam holluki ɓe tokkuɓe Allah. Iɓe leyna ko'e maɓɓe leynuki fewre, iɓe torra ɓalli maɓɓe gam iɓe nyuma ɗum welnanay Allah ɓernde. Amma ɗum wallataaɓe ɓe keɓa jaalorgal dow suunooji maɓɓe.